ukuthi ekuthi back to South Africa phakamisa isandla sakho uthumise uJehova ngokuba nguye yedwa olungile. Can I see you waving your hands like this? Isandla sakho uthumise uJehova ngokuba
gospeljingle.com.